Timbalang, 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 Timbalang. Zion, 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 Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Angikuthanda ngifela, nangenza wonku ufiye. Ayi, ngikwenze wonke, ngikunike wonke, kodwa unelanga ngoba wangichiyela. Ayi, kodwa kusasizi, nawe akukusizi, komunye umhlaba manje impilo zethu shintshile. Ayi, ngifisela injabulo nothando. Ayi, nempilo enhle edaliwa. Zion, Zion, sasinento enhle. Zion, 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 sasinento enhle. Zion, amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Mangingedwa ufikelwa imibuzo, ukuthi wawubona yini ubaluleka kwami empilweni yakho. Tokunye futhi njalo ngihlale ngibuza wona, tokuthi wabulibona yini kusasa nami empilweni yakho. Kodwa kusasizi ngoba ngiyeke, thangiyeke siphinde sibuye emuva. Ngalezo mpendula sasizi ngoba ngiyeke, thangiyeke siphinde sibuyelane. Zion, Zion, sasinento enhle. Zion, 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 sasinento enhle. Zion, amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile.